Aisonga Sengkuwa Chitongole chivunanyizwa kuwoza msolo mu Uganda, chi Uganda Revenue Authority, John R. Musinguzi, ategezeza nti umwaka guno basoloezeza sente nyinzi zisukka muze basuubira. Onono ategezeza nti umwaka guno era bewe katala lya kusonda obuse bw'ensimbi obuli eyo asatu mukamu n'obuwumbi bisatu, wabula baliwo bagenze okulowoleza nga kakati bakuŋŋaanyiza obuse asatu mukamu n'obuwumbi lukaaga, era nga gamba nti kino ne kibawadde essuubi era wakati w'okuba nti abantu bajjumbidde okuwa omusolo, kyagamba nti kino kiyambira ddala eggwanga era n'okutereeza ebyenfuna by'eggwanga. Bw'atyo akubiriza bannayuganda okweyongera nate okuwa omusolo, ng'agamba nti kintu kirungi ddala era nga kyekigenda okutwala eggwanga mu maaso, wakati w'okuba nti nate omusolo gukuŋŋaanyizibwa ate gwe gukozesebwa okubanga ate gutwala eggwanga lyattu Uganda maaso. Wanono weyaibaliza bawiwa omusolo olw'okuwaayo sente wamu ne Katonda abasobozeseza buli kimu okutuukirira. Bino bibadde mubaka bwe ng'ayaniriza abagenyi ku mukolo gwa URA gwetegese ku kitebe kya Yenakawa okwebaza Katonda okusiima bawiwa omusolo era ng'omukolo gukyagendera ddala mu maaso. Minisita Mbezi avunaanyizibwa kuwa Musiga Nsimbi Evelyn Anite naye talutumidde mwana onono yeetebe ku mukolo gwa URA kweyebaliza. Ate abawi b'omusolo okukuwanga nate olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno n'okusiima ate abasukkulumye ku bannaabwe. Anita agamba nti bannayuganda bwebawa omusolo ky'ekintu kyokka nate era ekirina okubanga kisikiriza eggwanga n'okutuukiriza ebiruubirirwa byonna byekirina okusobola okuba nti bitambula bulungi wakati w'okuba nti ensimbi ziba bwe ziri eziddukanya emirimu.
Noble man, very, very noble in every sense. Honorable Matia Kasaitis, he's given me the freedom to spread my wings. As you all know that I'm not easy nut to crack, but Honorable Matia in his own way knows how to crack me and tell me, Anita, go and do your work. I cannot disrespect him because as it is, I am half his age. So how do you start disrespecting an elderly man like that? And then, he's not corrupt. Very, very uncorruptible. And yet very, very dedicated. That gentleman there comes to office before me. He's the one who wakes me up. Now, my daughter, where are you? What time are you arriving? She will not say, where are you? What time are you arriving? No, he doesn't talk like that. So, senior, we are about to finish this Kisanja. I need to take this opportunity to publicly announce that I really admire you and love you so much.
Ku mukolo gw'eggumu, Bishop Dr. Joshua Rele asabye bannayuganda okubeera n'ensana ddala bwe kituuka mu bintu ebirimu ensimbi nti sente zireme kubeemazaamu. Omusumba Rele agamba nti ensimbi ezitali mu makubo matuufu zeetabwisi era lukya lumu ne ziggwawo, bw'atyo n'asaba abantu nate bulijjo okubanga nate tebali azaamanya bannaabwe kw'ossa n'okuba nti ate baba n'ensa, kino nno kisobozesa n'okukuuma bulungi ensimbi.
They are not just so work, but working 7 days a month, which means every day he works for 10,000. If he works 10 hours a day, that means each hour is 1,000 shillings. I'm using simple arithmetic. I'm not limited to work. We are not allowed to work beyond 8. Is that right? That's the standard of the past year, just for arithmetic. So if that worker who works in Europe with that kind of